Ikona gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kaucha tripa wingi. Weku koshware imepigwa meti.
Kaz meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu. Mindo hule tanga vurugu. Na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. I guess ujai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show minalipuanga mita na nusu. Company pressure batu unajua wanalipua marupu. Mashodo meweze batu tuba Kenya wote ni wasupu. Baleo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Weku koshware imebidi ometi.
Kaz meku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Chop chop, money chop chop now. You give me more, you make it clap, clap, clap. No many valia, Gucci and G-string. Girl, I'm not used to that, you'll kill me, yeah. No sense at too bad, too bad. You not too bad. Show them you can too bad, too bad. You not too bad. Girl, you not the bamba sana. Oh my girl, you not the bamba sana.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Weku koshware imebidi ometi.
Kaz meku nice basi upige manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Mini mse wa nguvu, mse wa power. Ndokuwe disa ipiga teina dao. Ye yeah, dao na tei, makarao kwa milango bata wana say. Wanataka juwa kana tumiyanga madrei. Lit kila siku ni kani mipananga bay. Nipate zaba juu ya shisha mitishama na blaze. Na kila siku ni mazishi mi ulala kwa grey. Niko na tiba tuko pande za Dodoma, tuna nice pa sherehe. Tuna malizi ya Dar es Salaam. Mali safi kani safi ya kuna aja ya in. Tuna jitokeza nikisema abari madam. Anataka juwa kani mejipin. Mina sema yes bana, nasiati ni mekari magan. Anajua kunifanya ile kitu. Na kila miuta kakuenda yufanya kali yoko.
Niko na gari na bebe shama 3 Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Weku koshware imebidi ometi.
Kaz meku nice basi upike manduru. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi penglas maakwe wanguvu. Wanguvu jumi ni mse wanguvu.